na na na. Official. Yeah, yeah. Pounds from sins.
Oliwa, Oliwa.
Akumboza.
Omulange, kai namchade wali kuipande. Ndaide, amkwata kukale ya fude. Iksima juju, kamkam, mabubu. Iksima juju, kamkam, mabubu. Let me take it to Uganda, I wanna show you my papa. Let me take it to Uganda, I wanna show you my papa.
Bakumbuza, Oliwa, Oliwa, bakumbuza. Otukati, otukati, bakumbuza. Oliwa, Oliwa, bakumbuza.
Come come, my bobo, yeah. It's my juju. Come come, my bobo, yeah. Bakuna zachi, bakuna zachi, yeah. Bakuna zachi, bakuna zachi. Comment, went, yeah. Comment, went, yeah. Bakweta guy. Bakwetaga, bakwetaga.
Bakumbuza, Oliwa, Oliwa, bakumbuza. Otukati, otukati, bakumbuza. Oliwa, Oliwa, bakumbuza. Otukati, otukati.
Walala, kalonka bya na na na. Walala, kalonka bya na na na. Mumulange, kale na mtade wali kubipande.
Ndaide, amkwata kukale ya fude. Mumulange, kale na mtade wali kubipande. Ndaide, amkwata kukale ya fude.